ɲɛ tan ani wolonwula tana gosira kɔlɔnjɛbakaw fɛ sikaso mara la ni bamakɔ o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ kelen bɛ washington dc amɛriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi tarata utukalo tile 20 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bena tali kɛ nunu de
I gave my best to you. For 50 years, I've given my heart and soul to our nation.
Kalo kelen tɛmɛlen kɔfɛ jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ ka laseli kɛ k'a tɛna kɛ Ameriki jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye. Y'a ka folikan labanw lase kunun tɛnɛnw lafɛ demokratiw ka lajɛrɛba convention nationale kɛnɛ kan Chicago. Jamanatigi dankan Kamala Harris lakodɔnna ka kɛ cɛbɔ ye. Ka kɛɲɛ ni sanji ka tiɲɛni nɔ ye Mali jamana fan caman fɛ Bafula be mara la sibiridon utukalo tile 17 ka se kari utukalo tile 18 ma sanji ye tiɲɛniba bin u ka marabolo kɔnɔ min kɛra sababu ye ka so caamanw bin ka fara u ka bigaw caaman ka minnu tara jiwoyo fɛ koro n'a filɛ nin ye bayangara jamana camacɛyan fan fɛ ko baloko dɛsɛ bɛ ka bi denfitini caaman ka ye n'o be wele ko malnutrition kɛlɛɲɛbolila minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka na koro dugu kɔnɔ caaman be ka degun sɔrɔ a sen fɛ ka segingana aw ma an ka foli baw ye a y'aw bisimila voa ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni ameriki jamana kunnafoniw ye nin y'a kalo kelen ye jamanatigi Joe Biden tun ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a tɛna kɛ ameriki jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye o sen fɛ kunu tɛnɛ shikagokaw fɛ demokratiw ka lajɛrɛba min be wele ko convention nationale a y'a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnin labanw kɛ ka taa ameriki jamanadenw ma o nɔgɔnin fɛ u y'a sugandi fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min y'a ka dankan ye kamala haris ale de sugandira ko ka kɛ demokratiw ka cɛbɔ ye jamanatigisigi natɔ o kalata la voa banbara ka lasigiden min bɛ ameriki masayaso maison blanche kɔnɔ pasti wida wishkara ale ye ni kunnafoni nunu lase n'a ma jara b'a bayɛlɛma an ye bamanankan na
demokratiw ka ɲɔgɔn ye ba sen fɛ Joe Biden n'a denmuso nana ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ yi kan a jɛɲɔgɔn y'a bisimila kɔnɔ wala Joe Biden ye layidu ta k'a bɛ demokratiw kɔ
aw labɛnnen do wa ka Kamala Harris ani Tim Walz ta wa
a y'a jira k'a bɛ Kamala Harris kokoroma don fo a dan novanburu kalo nata jamana kunti kalata la Etats-Unis
a bena kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye an denw u minw wase ni mun ye a bena kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni duniɲa jamana ɲɛmɔgɔ kurukaraw bɛɛ benaa bonya a bena kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye an bena se k'an wase ni mun ye a bena kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye mun bena don dɔfɔ kɔnɔ ameriki ka sini ɲɛsigi la duniɲa kɔnɔ
demokratiw ka ɲɛma kalata la u bɛ sɔnna Joe Biden ka kɛ ɲɛma ye kalo kelen kɔnɔ demokratiw ɲɛma minnu bɛ wele delege u sɔnna a ka cɛbɔya ma nka tɛnɛn don Joe Biden fana sɔnna ka kan di Kamala Harris ma walasa ka kokoroma don
covid murangɛ ale tɛ dan sigila an ka ɲɛnamaya la tuguni an bɔra sɔrɔ gwɛlɛya kɔnɔ ka na sɔrɔ mun yiriwalen do kosɛbɛ ka tɛmɛ duniɲa bɛɛ ta kan mɔgɔ min ye baara kura sɔrɔ o ye mɔgɔ miliyɔn 60 ye kɛnɛ ye baarakɛra fitinu olu fɛnɛ dɔ faral'o kan sani ni feere o sugufiyɛ fɛnɛ ale fɛnɛ bɛ a ka yakubayali la cɛngalafiɲɛbɔ warimarayɔrɔ 401k saraw dɔ faral'olu kan sɔrɔ waroli o fanga dɔgɔyara wa a be kan ka dɔgɔya halibi
Joe Biden n'a si bɛ san 81 na ka ni ŋaniya ɲi talen ɲi sɔrɔla ani a ka sina Donald Trump ka baro kɛnɛ fɔlɔ de sen fɛ n'a ye see sɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ caaman tun hakili la a tɛna see sɔrɔ Trump kan bawo caaman tun ko hakili ɲagami de b'a la o kɔfɛ Donald Trump tun bɛ ɲini ka faga ni marifakisɛ ye a ka ɲɔgɔnyeba don sen fɛ o y'a to Trump ye see sɔrɔ jateminɛ wotew la n'o ye sondajiw ye dɔgɔkun caaman kɔnɔ Joe Biden tun b'a jira k'a bɛ to cɛbɔya la jamana kunti kalata ɲi k'a sɔrɔ a ka politiki tɔn ɲɛmaw tun b'a ɲini a fɛ a ka bɔ cɛbɔya la
Joe Biden is a one-term president.
Joe Biden ye sarati kelen jamana kuntigi ye min jagoyalen don a ka bɔ a ka cɛbɔkulu la Democrat Party ɲɛmɔgɔ fɛ hali n'a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kalata kun fɔlɔ la a ɲininen b'a fɛ sisan a ka dɛmɛ taritari kɛ a ka jamana kuntigi dankan ma Kamala Harris a man kan ka kɛ Sigmund Freud ye walasa k'a dɔn ko a be se ka wɛcɛ kosɛbɛ nin ko nin kan
it doesn't take a Sigmund Freud to realize that he might be very conflicted about this
It was a beautiful speech.
Kuma unyana abe santiama bara jadi ukufu.
Years and years of service.
I think it's legacy.
Akachiye baraka kabu wa akainfana wa bishuna ayofo forobala Amerika jamana deuye muna abukanu ani aiminke sambi duru kono wala sa kabarake anga jamana we wa we jateye miye dabali bain.
And it's an incredible record.
Wati kele na Donald Trump tumbe fere uke wala sa ka demokratu lafara.
Anye fanga drake nisoro anga jamana kono. Ukera fanga chieni follow ye anga jamana tariku kono. Uya wajibia ka lataga nimpie fanga dafrili ye.
Demokratu ka nyonye bain keneka Joe Biden ye Kamala Harris majamu. Kopuru kileri kuro na sina ye Donald Trump ye na nyangira kiliti gelafe.
And crime will keep coming down.
Kujugu keli fene fanga bena doya. Ni anye nomine likara do bla. Ameriki fama ya sokono. Ka ban ka kujugu kela munga gira ko bla.
Joe Biden klala kumala watimi ali Kamala Harris ye nyoko ambarase kajira ka ye demokratu nye mogo bayi. Wa kubeze ka jamana ye lakisi kokura Donald Trump ka fangama.
Joe, thank you for your historic leadership.
Joe, folibe iye barany maula anga jamana ye ika fanga sinfe ani ibena munu la walea taralinye fe atibwa ankono bada.
We are forever grateful to you.
Sisan n'o kɛra demokratiw ka barosigiba ye ni a bɛ wele ko convention nationale chicagokaw fɛ kunu tɛnɛ voa banbara ye wele bila mamadu ben jabate ma maliden do min sigilen do filadelfikaw fɛ ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲiningaliw jaabi monsieur jabate nu la
banu la mariam
bisimila ayiwa ka kɛɲɛ ni demokratiw ka ni barosigiba ye n'o ye convention nationale ye min kɛra kunu tɛnɛ chicago e yɛrɛ ye mun faamuya la aiwa malma wambe haketu yinike au fe ben jabati alika labe uma sabati nga yanuche ametemeni anga jemunkanye ameta mali jamana kwa nala nina samia jibe kaduni barikai kusebe minkera dikunye bamakosti jida chama anika faramarabulu kono nauka inafosi gusa bla gawo ani ansongona fanfero la segasegalu ya iraka foko bafula be na plein ye yelemani kai marala ko utukalu kletan wulungla kase karidu utukalu kletan ani sheki makosandi e cheni bake ukamara bolo kono minkera sababu ye kasu chama mbi kafara ufena kan bigan chama ulutara jife vewa bamaraka segasegalu sinfe mariam kyate yaka kuma barani tengu bafili sisukola ali ye bafula be o merika secrétaire général ye angaka hatina ulame
sango gela tumbe bafla bi circle la kosobe voilà donc sans nana bafla bi circle la kata sibri don kata bla dimanche dona samba de nana akra sababu ka cheni ke yoro dola voilà cheni ke la yoro muna uli yoro dugudo ye ni amba fo dugudo mako nema nema lebe maina community fair me bafla bi circle kono voilà dugudo fana be ko silinge maraka dugubado wala donc sain chenke fana ani grundape wala donc ni dugu sabanu vraiment sain chenke ndugu na kosobe kosobe bafla be circle kono donc gela tumbe parce que wati do temena santu commencera kana me ajora bon matu commencera ka joro doni yalo sain abena samia mena totanwa donc oro kono la fitu me maula mais ambe bomu kalama bon vraiment marakaudo jabudo dramudo wala we wula donkele ka ala delike franchement sana na kosobe wala donc sana ko gila tumbe anga cercle kono ba selinke marala surtout wala donc wo gila bade tumanka wala parce que yano fana baloko deseu imbe gila de jamana inka
aiwa na manye ko selengeni dududun yin yon dalaje alamsa temeni ni ka alawuli ni aladilike yasa ukasika sanji soro alawuli jabilanga sankoni nanani kololoyi yala cheni barika rebu yana aufiwa
na sankra sawi ka sodo de labi wala selinkeni sodo bina selinkeni ani gunda peni ya nema wala domo bulufon chamantina suman